DutchMsafi.com.
All the music on this one.
Oh, Daila!
Mie mwingine wa nini? Waka trend of the one of a million. Kibichi bichi laini. Yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako na shindo kula la 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 siwezi la 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 na shindo kula la 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 siwezi la 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 la.
Oh, chumbani ka mtoto ananifunza a b c d ulinzi 24 ni chunga, ni si te mbe. Kiuno ndo msingi na zungusha. A, pa, ga, we. Utamba do mwingi anajitunza. A, sa, te, we. Usije ukani achanka wataira. Staki usingo fatha baba kaila. Usiwe machepele kama bwakila. Nka, fa, na, alosto. Vitu na vyo nipansha kwa taira. Mapenzi siku hizi ya na kabira. Tusijali walonu na wana hasira. Niko na katoto.
Mie mwingine wa nini? Waka trend of the one of a million. Kibichi bichi laini. Yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutajioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula la. Siwezi la 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 na shindwa kula la 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 la. Siwezi la 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 la.
One by one, two by low. Utamsi utanikiwa na mtoto. Kipimo mzani upendo ni iku. Haba na haba ujaza kijiku. Ayawe kwako mimi najiona. Farawe jazi tayari limezama. Tangawe Pemba Unguja na Mombasa. Salmale
mie mwingine wa nini? Waka trend of the one of a million. Kibichi bichi laini. Yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula la 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 la. Siwezi la 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 la. Na shindo kula la 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 la. Siwezi la 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 la.
Oh, yeshi one time. Oh, she janyo lobi. Hey, yo, Nuru, what's up? Madiba.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.